Westsidemusiclove.net.
Rise above, Neptune.
Sena kapato, Sagista. It's me, best boy, aka Mapuana. As a busy, yeah.
Anina kunananga. Wana molo fiti leki mama pozo. Masuso nalo chasholo. Nerunya anda kono naweza follow. Indeed, you are my lover. Manyando wana kono nalo sova. Baby, umata bo. Ni muvota na kono onlata. My fine girl. Kiwena po inatela binu ya kana. Ani kuswala chwana. Mubili waka vum vum vum. Kwa pilu yaka baby. Auzi kwa teni kimi fili fili. Ani kuswala chwana. Mubili waka vum vum vum. Oh, yeah. Bad man is some lovey. Some lovey, some lovey. Go chilling party.
It's me best boy aka my pwana.
Bad man is some lovey.
Zive kule ruka wanga chwana mwali ulavu yeti hile kupepa nivana. Neni vona nga ingeni nani sisila. Ni upula zemu zene ni fitari nzila. Kachenu kina yose nilatiwa chwana. Zeni swala swali wanga mwato kimufana. Wena nya upeni kila eni kona. Voni vonezi kideye nerutozi vana. Uniswala inge ya kwezi mutututu. Ausio piro ya kaya tulanga ili tutu. Nitinile inge ya nzisi tutu. Kiwena unosi ya fezanga waka ulotu.
Yes. You end up in a telabilu ya kana. Ani kuswala chwana. Mubili waka vum vum vum. Kwa pilu yaka baby. Auzi kwa teni kimi fili fili. Ani kuswala chwana. Mubili waka vum vum vum. Oh, yeah. Bad man is some lovey. Some lovey, some lovey.
Mpea kuwaka bupilo. Fupu ke upetie kwa nleli pilo. Uniswala wasilabo mwana liponda. Nikapushu menikuwe na kondo likaza konda. Wena nina kifoleva anti eva. Kikuya kuile inge likishi mwasi yava. Univavale la mane inge boma. Zeruswana nikuswana mane inge uwavona. Luizi tight inge ma elefanti. Kikurozi kisango saludi minimati. Wena nina kikeleke nisilalu. Ni mwanana kono unishimba inge baba hulu.
Mafange Kiwena po inatela bilu ya kana. Ani kuswala chwana. Mubili waka vum vum vum. Kwa pilu yaka baby. Auzi kwa teni kimi fili fili. Ani kuswala chwana. Mubili waka vum vum vum. Oh, yeah. Bad man is some lovey. Some lovey, some lovey. Go chilling badly. Bad man is some lovey. Some lovey, some lovey. Go chilling badly.
Who is bad? It's Arthur Busy on it. More fire, baby.
Mr. Betty Mabetta. Mr. Deapaka Wata. Jumpy one person manga. Biggie one riverside. Venatic Espanda. Papa Dico.